ZWAP.com.
Kutimiza kwa kulala Napitia nyingi changamoto Yote kukimbia ufukara Kipindi na unga unga kwenye soko Yani nasongesha miamala Nikaona tu nijunge na jeshi Ili mradi na mini wa imara Jeshi lilifanya nijipinde Imradi tu na mimi niwe juu Plani nije kwa kumando jide Ama niwe ya mrijeshi mkuu Yalipoanza mambo ya gwelite Hapo nikanyosha mikono juu Kile chifanya ya nishinda Ni matatizo ya miku Walipuni uche macho juu Na kuni nyamaza shamu jama Minatatizo la migu Wao wakanyunga mkono
Takuwa mchoyo wa fadhila kwenye maisha yangu Kiacha kushukuru Manamani ya moyo wangu Naomba mungu wangu waniangazie nuru Na nikisema likupita njia likuwa mbaya takuwa na kufuru Wenda pengine mungu wangu walipanga nipite ili nije kufaulu I feel blessed Blessed cause I got it, have a man Hata kama ulicho nacho mie sina I feel blessed Blessed cause I got it, have a man Nilisha fail mara kadhaa Na maisha mbona ngeni shinda Kama ningekataga tamaa Acha nisonge mbele kwa hekima Walosema utasimama nami Wamevuta kiti wamekaa Kuna mda napitia simanzi Usiku na mchana Jitahidi kufanya kazi Ipo siku utasimama Mimi nimetokea Uswazi Uswahili ni sana Wote kuna ugomvi Ila watu napambana Kuna muda mapenzi Yanaweza kukutoa kwenye leli Mana kuna wapenzi Wanapenda kukuona na fufeli Na tatizo la mapenzi Mapenzi yana nguvu kweli kweli Kwani wewe ukusikia Unamua ukoliza mishameli Takuwa mchoyo wa fadhila kwenye maisha yangu kiacha kushukuru Manamani ya moyo wangu naomba mungu wangu waniangazie nuru Na nikisema likupita njia likuwa mbaya takuwa na kufuru Wenda pengine mungu wangu walipanga nipite ili nije kufaulu I feel blessed Blessed cause I got it, have a man Hata kama ulicho nacho mie sina I feel blessed Blessed cause I got it, have a man
Hey, yay, kibanyagi?
ZWAP.com